hivuni. Nishaweka nukta, kura yangu wacha nikupatie. Umetoa fursa, serikalini wanawake tuingie. Sasa mambo supa, Magufuli acha nikusifie. Na umebolesha mahospitali, wamama toto umejari. Umeongeza madaktari, vijijini sasa nishwari. Tazara barabara tayari, airport mpya kwa safari. Ubungo foleni sa shwari, juna chini magari. CCM unaipendaga, iko safi safi. Magufuli nampendaga, yuko safi safi. CCM unaipendaga, iko safi safi. Mama Samia nampendaga, yuko safi safi. CCM imefuzu na haiwezi anguka, itabaki juju. Wapinzani wamesha yayuka, ushindi wazi wazi. Magufuli acha tumpatie kwa anavyofanya kazi. Paka 2025 awe na simeli imekananga, haijawahi kuyumba. Yani tumejipanga, CCM tunadunda. Na umebolesha mahospitali, elimu bure mpaka sekondari. Umeongeza madaktari, vijijini sasa ni shwari. Tazara barabara tayari, airport mpya kwa safari. Ubungo foleni sa shwari, juna chini magari. CCM unaipendaga, iko safi safi. Magufuli nampendaga, yuko safi safi. CCM unaipendaga, iko safi safi. Majaliwa nampendaga, yuko safi safi. Wapinzani wamepotea, wamepotea. Wapinzani wamepotea, wamepotea. Magufuli waonyeshe, wamepotea. Wanatapa tapa, wamepotea. Na mafisadi wakomeshe, wamepotea. Wakanyage kama rapa.